Welcome to Home of Entertainment, Red Book.
Yeah. Sukani wedding, engo mihlange. Ityani hlale kukweni sukani magwethi nisinge. Cheni wa papa wedding, cheni upamben. Ey, yeah, human pande. Sukani wedding, engo mihlange. Ityani hlale kukweni sukani magwethi nisinge. Cheni wa papa wedding, cheni upamben. Ey, yeah, human pande. Yeah, sisungulwane sika phalo noyenzi. Ityane kukwene kuphenza magqirha. Saphiqe bengwana ndifuni nebhithi. Asuka kwedini wena uyadika. Ndiselirhewe ndilumele ngenkobe. Inqawe emlonyeni kwixhego nenkonde. Ndikhumbula kudala sidlala ngodongwe. Yeah, ityane ebhomeni siyikhupha ngebhokhwe. Yeah, ey, namandenzanga ngabomo. Sisukelwa yintwana behome. Indiphathele izembe nobhutsho. Ujonga ndayibetha ngofutho. Abetha ngempama kwanuka nesinene. Ndibona umakhi urhegibele nempene. Ndithetha ngomhlobo umhlobo wenene. I-trip asele fly. Unqonde phambali unyikele nomnqanza. Ahlaba i-2 feet ndodiwe ngenqindi. Kla ayehla ngomqalo. Tyhini nozala ityane neqala. Zihamba imigidi zithanda norhala. Bulani kwedini ityane zingena. Tyheni waphapha kwedini uphambene. Khandimele ecaleni le ntsholo ihlangene. Ndityama apile ndiphume ideni. Ya axonga funa uzondithola entanjeni. Yabanjwa xhakamfu yakhanywa entanyeni.
Ya
sukani wedding, engo mihlange. Ityane hlale kukweni sukani magwedini singe. Cheni wa papa wedding, cheni upamben. Ey, yeah, human mpande. Sukani wedding, engo mihlange. Ityane hlale kukweni sukani magwedini singe. Cheni wa papa wedding, cheni upamben. Ey, yeah, 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 yeah,
yeah. Sula wedding, ungoni the bean. Foga manzin, dawkin foga nta bain. Ijeriz nengasa, suga nta bain. Sula lingo meba bain. Peggy his heyday. Truth is too much, look at us. Spoonie Molly, now my bros. I'm spitting fire like a drum and my fire. Bending them trees to sell my voice. It's on cheese, can I get bitch? Listen. Fucking voice, I'm the boss of two bars. Listen, fucking voice, I'm the boss of two bars. Let's melodies, cha da da da. Lingo, me halle kimba. Ogumbon, the lost is poor harinjan.
Sukani wedding, engo mihlange. Ityane hlale kukweni sukani magwedini singe. Cheni wa papa wedding, cheni upamben. Ey, yeah, human pande. Sukani wedding, engo mihlange. Ityane hlale kukweni sukani magwedini singe. Cheni wa papa wedding, cheni upamben. Ey, yeah, human pande.
Yeah, yeah.